senze izinto zenzeke yapho qolo nyanga lo phethu solar package man focus yabo ngikusho phethu December kude kakhulu yabo sophumelela siphopa bra wami ungayilahli effort ungayilahli patience ungakukhohlwa futhi nokuthandaza mfethu yabo sophumelela nje mfethu ungakukhohlwa futhi nokuthandaza mfethu. Ungakukhohlwa futhi nokuthandaza mfethu.
Oh baba sivulele indlela.